kade izingcwele ngicela ulibhale nam kwezo zincwadi izingcwele ngicela ulibhale nam kwezo zincwadi izingcwele ngicela ulibhale nam. Amanxeba am kapi sisikhalo sam ndiphoze ndibe ukuthula nam sendibile kweleso sika ndilindele eminyezayo yehlisa umoya wam olisa amanxeba am kapi sisikhalo sam ndiphoze ndibe ukuthula nam sendibile kweleso sika ndilindele eminyezayo.
Bangilondolozi zingeleni ezilusizi.